الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. متين نبيك واشكوا الله مسبب سيرنا وكساسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنا بيسيرا درس يفي إجينا كبيرا عند إتام بريرا وشيء تيوا إنيامبلا يوم سيرا إنيامبلا يوم شارا يوم سيرا في الكتاب والسنة gene menyambala abujuli sifugenda bojja mu Qur'an ne mu sunna za nabi wa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abachana ba umeno muti Allah munyambala ya moy muti Allah munyambala ya moy butuganga cyabange muti Allah ya ayyuhalladhina amanu taqullah abange mwabakiriza muti Allah muyingiramu n'ebitonde ebikyala tubade tukowodde baami bokka kibebalina okutya Allah wabula nammwe abakyala muyingiramu aya eyo direct temulina okubeera mu abo abatya Allahu tabaraka wa ta'ala. Okutya Allah kujja miteeka egiwerako naye ku saide yamu yabakyala munyambala yamu mutiremu Allahu subhanahu wa ta'ala. Okusookera ddala mukoppa enyambala yaabo abaakulembera mu bakyala basahabiyaati betuwulira bamaama baffe ba Aisha radiallahu anha bint abi bakar sidiiq radiallahu anhu n'abakyala abalala abaaliwo ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musomo ogwo insha allah bwetugenda otutambula nago mu lulimi oluwarabu kiyitibwa jilbaabu lmar'atu lmuslima fi lkitaabi wassunna. Jilbaab mar'atu lmuslimatu fi lkitaabi wassunna, olugoye ekyambalo allah kyeyaseemira abakyala nga kiyitibwa jilbaab. Erinnya eno mweriri mu Qur'an الله جل في علا يتغام من سورة الأحزاب يا أيها النبي يقول النبي نمغم أنت قل لأزواجك بام بشالب وبناتك نبوالب ونساء المؤمنين نبشالب بكرزا يدينين عليهن من جلابيبهن babirenga bambala ebyambalo byabwe ebiba bikkirira bonna nga biyitibwa jilbaab. Era sheikhuna allama Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yawandiika ekitabo n'akiwa omutwe ogugamba nti jilbaabu mar'atu lmuslimatu fi lkitaabi wassunna, ebigambo yassaamu biyitirivu. Aya gyetulabye eri mu suratu lahzaab aya ya taanu mu mwenda wakitiwa Allahu tabaraka wa ta'ala yassa ebyambalo okubisangawo kwaffe ku duniya tekyali kigenderere nti oba twalina okubisangawo, wabula wakitiwa Allah ye yatutonda n'atussa ku duniya era n'atussizaako engoye zetulina okubeera nga twambala. Mu nsonga ey'okwambala engoye ezo yatugamba mu suratu al-A'raf aya ya 26 yagamba Allah ya bani adama, abange mmwe abaami n'abakyala mu baana ba Adamu kad anzalna alaikum libasa, fetwabasiza engoye ebyambalo liwari sawatikum warisha, naye ng'ensonga y'okussa ebyambalo ebyo kubikka bwerere bwammwe, kubikka nsa zammwe, kubeera nga mwambala ng'omugaso oguli mu byambalo kubikka kiyitibwa bwerere. Allah n'agamba nti walibaasu taqwa dhalika khayru, n'ebyambalo byabo abatya Allah oba n'okutya Allah kyekyambala ekisinga obulungi. Ethan, mukutya Allah yenyambala y'abakyala, enyambala y'abakyala insha Allah gyetugenda okulaba. Sheikh yaleeta obukwakkulizo buli munaana buyitibwa shurutul jilbab, obukwakkulizo munaana olugoye lw'omukyala lulina okubeera nga lubuwezezza. Senga omisingako kamu, senga obulako kamu, kimanye nti olugoye lw'oyambadde munnange lugenda okubeera nga lukokesa omuliro mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Mwannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga akireeta mu hadithi eya abi hurayra, hadithi yajja mu sahihi Muslim, obaka yagamba nti sunfan min ahli nnar, guruupu sibiri bagenda kuyingira muliro gwa Allah. Lam arahuma ba'd, obaka yagamba nze sibalabyeko, naye bano abakyala bagenda kuyingira omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Bebaluwa nisaun qasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usahunna ka'asnimatil buht, waka yagamba nti la yadkhulunna aljanna wala yajidna riha, abakyala abo tebagenda kubeera nga bayingira jjana y'owekitiibwa Allah, ate tebagenda kubeera nga bawunyiriza ku kawoowo kaayo. N'agamba nti kasiyati, bambala engoye ze bambadde ng'ebitundu ebimu birabika ebibalina okubikka. Ariyati, batambula naye nga ddala engoye ze bambadde bali bukunya, engoye ze bambadde bali bukunya. Abo abakyala entambula gye batambulamu yeyesasamaza abasiraamu abavubuka, abavubuka abaami. Waka yagamba sallallahu alaihi wasallam, woba omulabyeko omukyalo oyo wamuliro, nyambala ye yegenda omuyingiza omuki omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ayambadde kyataddeko naye nga mubutuufu buli omu agamba nti omukazi enyambala yeyesisiwaza, engoye zayambadde maqatiu ljisim, patisa ezimu zirabika, amabeere gali wabweru, emikono giri wabweru, enviiri ziri wabweru, entumbo eri wabweru, ekkundi liri wabweru, ng'alina bw'abisa ebiseeko awo oba yeesuuliriddeko akakaayi. Bagambe bw'oba balabyeko nti Allahu tabaraka wa ta'ala agenda bayingiza kyoto, naye omubaka yagamba nti abo bagenda kujja nze sibalabyeko mu ummeemu. Wabali abakyala ababakulembera bamaama baffe n'abakyala ababakkiriza abali ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baakakasa ne bagonda ne bawulira Allah byabagamba n'omubaka waffe Muhammad, wallahi bayambala ennyambala yeisa n'ebikkiriranga ebyambalo byabwe, tebayambala ngoye ezabakwata, tebayambala ngoye ezabamyumyula, tebayambalanga ngoye ezaali ziraga kkala y'emibiri gyabwe munda. Noolwekyo baganda bange, tuwolereze obukwakkulizo buno sheikh bwe yaleeta. Akakwakkulizo akasooka yagamba nti jiribaabu y'okukyala omusiraamu isti'aabu ljamiicu lbadan, erina okubeera ng'ebikka omubiri gwo gwonna, erina okubeera ng'olugoye lw'oyambadde mukyala gwe lubekka omubiri gwo gwonna illa ma istathna, okuggyako ebyo ebyakkirizibwa okubeera nga byeyoleka. Era biri bibiri, alwajib ekyenyi n'ebibaka. Awasigadde wonna bw'okakasa nti ogenda kuvaayo mu nnyumba y'ewaka, beera ng'obikka ebitundu byo byonna. Era wano waliwo ekigambo, waliwo sahabiyu ayitibwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yalina mukyala we, omukyala n'amugamba nti owange baze, nkusaba okwata akasente kano ogende mu katale ongulireyo ekyambalo jilbab. Naye ng'omukyala ayogera olwedda ayinayo ewaka eziwera, wallahi sahabiyu yamugamba sigenda kugulira wabula jilbabu kibaitu jilbabu yo kubera makabu mabese mbesa ayere wachitiwa Allah mukorani gamba wakarna fi buyutikunna abachala mubere mayumba gamwe wala tabarradna tabarujal jahiliyati l'ula temolesa embere yo jemalinga mukil jahiliya bakadde bafaba okulembera mubakyala enyambala gye bayambalangamu ne batambula amagomesi ge bayambalanga amaliba embugo emirembe gyegivuddeyo tewaali kwebikirira pazi mukadde yakeeranga ku lunaku olwokutaano ne yesuulirako bwesuuliriza akakaaya gye babeeranga mauledi nedduwa ng'akakaaya bakassa mulago najja n'ayimirizawo essala n'asaala mukakaaya ke akatadde mulago omutwe mukalu eyo embeera eya jahiriya Allah yabagamba mwagita nekibeera nti omukyalo obutonde ayina kubeera mumaka gabbaawe oba mumaka ga taatawe tatambula ne waba atambudde nti obusiraamu tebumugaana kutambula haditha ya abdullah ibuni abbas radiallahu anhu yagamba nti la tusafiru almara omukyala tatambulanga olugendo illa maazima hrani okujjako ng'ali nebbaawe nga nekiyitibwa safar ekiyitibwa olugendo yauma wa laira ng'olugendo n'ogenza okutambula ogenda mumalayo olunaku n'ekiro kyekiyitibwa safar kyovalaba wano wemuli mwazze kyaddakiika n'olunaku teruziba teruyitibwa lugendo naye ali mu lugendo ng'olugendo lwogendamu ogenda nakusulayo tambula nebbaawe oba mahiramu wo taatawo yasooka kyovulaba n'abagenda mu mikolo gya hijja tubagamba nti akakwakuliza akasooka era ddala ku bakyala kakibeere nti sente weziri kakibeere nti amaanyi oyina oyina okubeera nebbaawo oba oyina okubeera ne taatawo ayitibwa mahiramu wo oba oyina okubeera n'oyo muganda wo oba mutabani wo omukulu myaka n'abalala abajja mu bamahiramu abakuzira naye okutambula olugendo nga tolina bbaawo kimanye nti musango gwa nagomola mu maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Manda gaweddemu isti'anatu al isti'anatu jamiu al badan okubekka omubiri gwo gwonna ke kakwakuliza akakola ki akasooka era jiribaabu y'omukyalo ono kijja ne muswala ekyokulabirako mu bufunzi nti bw'ojja okusaala olugoye omukyala lw'ogenda osaaliramu luteekeddwa okubeera nga bw'oyimirira bw'oti muswala lukweya ebigere tebirabika singa ebigere bibeera birabika eswalayo abamanyi baagamba ebeera nfu eswalayo ebeera nki ebeera nfu ebigere kasita birabika abamanyi ne bajja ku nviiri z'omukyala eziri ku mutwe ne bagamba nti singa akaviiri kano wano wano nga kutu kemuyita akasipi kano singa kalabika nga tokabise eswalayo ekola etya eswalayo efa buli omu yeetegereza ennyambalayo singa kano akaviiri ka wano kabeera nga tokabise eswalayo abamanyi abamu bagamba eswalayo ekola etya eswalayo efa omukyala omu yabuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya rasulallah otugambye tukweyese olugoye lw'omukyala lulina kweya wabula ffe abaami zirina kubeera waggulu waggulu w'obukongovule omukyala n'agamba ya rasulallah gyempita mu kkubo waliyo obukyafu ate oŋŋamba nzigyeri eswala nga ndi muyonjo obuyonjo ku mubiri obuyonjo bw'ekifo n'obuyonjo bw'engoye kati oŋŋamba nkweyesa olugoye bwe lunaakweya lugenda yita mu bukyafu eswala yange neebeera mpo waka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti lukweyese ettaka ly'oyitako nga kyafu ligenda kutukuzibwa wali ettaka ly'oyitako nga tukovu nekibeera nti olugoye lw'omukyala lulina kukweya n'ebigere nga tebirabika n'enjala nga tezirabika yadde ekisinziiro nga tekikola ki nga tekirabika
era nabbi n'agamba nti okuba luta kasita lutuuka ku ttaka olugoyero olina okukuba oluta lulamba weebuti okuva welukweyesezza ne lweyongerayo mu maaso g'ebigere byo oluta lulamba oluta lulamba tubeere nga tuzitereeza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabeera nga ategeeza ku nyambala y'omukyalo obuwanvu bw'olugoye ila masatna okujjako ekyenyi n'ebibatu amasala gajja ku sitira sitira enamula yayo mbufunze ya sunna okwambala sitira olugoye oluteekebwa mu maaso oba mu kyenyi luli sunna ekigambo ekivumirirwa ye muntu okugamba nti kiri bida okusasitira mu kyenyi kigambo kivumirirwa si kituufu ekirala omuntu okugamba nti kyatteeka ku mukyala okusasitira mu maaso nakyo ekigambo si kituufu ekigambo ekituufu kwe kubeera nga sitira ya sunna era kyekil afdal kyekikyasinze obulungi eri omukyala yenna okubeera nga mumaaso obikkawo waliwo abamanyi abagamba nti singa omukyala obulungi bumusukkirirako nga we muyimba ebiyimba ebyenyinyalwa nti obulungi bunnuma kale gwe obulungi we buluma singa bukulumira ddala abamanyi abamu bagamba nti gwe teekako ki teekako sitira beera ngaobikkawo olwokuba nti obulungi ogambye bukola butya bukuluma so banno beera ngaoteekako sitira eyo insha allah ate abayambadde giraves naye taganibwa ne sitokisi naye taganibwa naye abalina ziina abalina ebyokwewunda ku ngalo nojjaeyo eswala n'ofulumayo mu pabuliki ng'olinako cutekisi cutekisi okumuteekako manya nti ewuzu yo gyofunanko kasosaakoyo ki cutekisi ku njala oba za ngalo oba za bigere wabula wosaako ina ye talina mutawaana naye bamanyi bagamba nti singa ovaayo waka faabaami abatalina nsonga gy'oli tetulina laba kuyina wa ngalo zo tetulina laba kuyina wa bigere olina okuteekako giravs olina okwambala sitokisi kasoba nga wasiiga ina ku njala kasoba nga wasiiga ina ku ngalo mumuteeka ku mbaga nemwolesa n'owanika akati n'okubira jjambo nga yina yenna alabika abantu balaba ebyo nno byonna eddiini yaffe ekola etya ebigaana naye obanga oli mumaka ga baawo oli mumaka ga baawo oli mu kisenge kya baawo weewunde neewunda yonna gyokola otya gyoyagala kuba ekyo kiriko ne hadithi namba mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya abi hurayira yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yabuuzibwa ku mukyala ayu nisai khayr mukyala kyasinga obulungi kyeyava agamba lati tasurru ila iza nadhara ye mukyala oyo singa bawa amutunulako amukola ki amusanyusa era wano sheikh yalambulula ekigambo ekyo n'agamba nti anna kathira min annisa bangi mubakyala la taarifu zina tebamanyi kwewunda tebamanyi kukola ki kwewunda omukyala omu yagamba nti nze nina ensonyi ne mukisenge nteekako ki giri babu ne sitira ezo si nsonyi eyo si imaani tolinyisa imaani okerezibwa okwewundira bbaawo nga muli eyo mumaka gammwe newepepeta nosaako meekapu emimwa n'ogimyusa wegiba middugavu nga tofuwa mindi webiseera ebisinga allah yabawa emimwa emimyufu naye olwokuba nti tukulidde mu buganda mubagisumbasoga emindi mugikommonta okufa emimwa negikola ki negiddugala kale bambi ng'olina ogisaako akantu akamyufu osobole okusimisa bbaawo naye okerezibwa okwewunda munneewunda yonna etaliimu mbeera yakusukka nsalosalo za wakitiibwa allahu tabaraka wataala bwoba weewumudde amatu tetulina ffe biraba bwoba weewumudde ennyindo eyo pini gijjemu oba ojja mu sosayati erimu abantu baawe yalina okukolaki yalina okugiraba weewumudde akalevu baawe yalina okubiraba wabula siffe naam akakakuliza akokubiri akakwakulizo akokubiri akajiribaabu akasoose kubikka mubiri gwo gonna akokubiri kagamba anla yakuna zinatu fi nafsihi olugoye lwogenda okwambala teruteekeddwa kubeerako ziina chakwe unda chonna olugoye oluyitibwa jilibabu ey'omukyala teruteekeddwa kubeerako kyakola ki kyakwewunda kyonna ebyokwewunda bimanyikiddwa abambale obukaaya nga buliko obumasamasa eyo ziina tokkirizibwa abambala jilibabu ezirimu obumasamasa tokkirizibwa abambala obusaliya olwo obulimu ziina ebyokwewunda tokola ki tokkirizibwa waliwo abambala jilibabu ezirimu kale ez'enjawulo ng'olabira ddala nti ekyo olugoye alwambadde mu mbeera yakwewunda tokola ki tokkirizibwa waliwo jiribabu ennaku zino ze batunga nga ddala ddala zakwewunda zirimu ensaze enkuubo entindo ng'olwo abutaddemu era n'atambula ne bamukwata mu kamera n'akyuka kaati ne bakwata n'addamu n'akyuka n'alukasuka ebyo byonna oba togenda kubeera ng'okkirizibwa kulwambala ojja lukomya mu maka ga bbaawo teruteekeddwa kubeerako kyakwewunda yadde ekiyitibwa ekimuli yadde ekiyitibwa ekimuli bwe kabeera kakaaya nako tekateekeddwa kubeera ng'okafulumya wabweru kalina kusigala mu maka ga bbaawo gyoyina okukasigira ayambadde sitira ng'eriko obumasamasa eyo sitira tekkirizibwa terina kubeerako ziina terina kubeerako kintu kyonna kiyingira mu mbeera yakwewunda tekakwakulizo akookubere akakwakulizo akookusatu anla yakuna safiqan la yashif anla yakuna safiqan la yashif jiribabu gyogenda okwambala akakakuliza akokubiri ku yo terina kubeera ngaeri transparent erina kubeera ngaeri opeke amakulu nga nkwafu ali ewala tasobola kulaba mubiri gwe sikini ya bulaka oba mweru erina okubeera nga jiribabu gyoyambala nkwafu nga jiribabu nki nkwafu nga akagoye ako tekaliimu mbeera ya luwewere ng'ali ewala oba oli akuli kumpi tasobola kugamba nti maama ajala eddiba lyerifaanana bweriki kuba twagambye erina okubeera ng'ebuna omubiri gwonna naye olwaleero obuteeteeyi bwe mutunda bwe mwambala bwe mutambuliramu abasinga ogenda omutunuulira nga n'ennika okola otya nga n'ennika ogiraba nga nekkala ya nnika n'akamuli akagiriko okola otya okalaba mwatambula ayolesa wallahi abakyala baaliwo ku mulembe egikulembedde ne babika figa zaabwe ne babika obubina bwabwe ne babika emibiri gyabwe allah n'abasasula mujjana lwaki temugumiikiriza ku bulamu buno obutono obwedduniya yambala olugoye olukwafu mu kala ate ne kala ne zibeera nga nazo ziyingiramu titoyambala kala ezo ezisasamaza kala buli omu n'akutunuulira kala ezaako ennyo buli omu n'akulaba ng'ojja yambala kala etali mu mbeera yakwaka mu mbeera efaanaganako bwetyo era ne kala zina ebbiri zivumirirwa mu ddiini kala esooka yeya yero siri mu mbeera ya byabufuzi naye eno ddiini gye tubagamba kala eya yero obusiraamu bukola butya bugigaana omusajja oba omukyalo okujambala kale eyokubiri yemyufu kale eyokubiri yeki yemyufu naye aba ayambadde bulu ayambadde guriini ayambadde bulaaka ayambadde waiti ayambadde kitaka ezo zonna tezirina buki tezirina buzibu ayambadde ki obaki naye ezebbiri tubeere nga tuzeewala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nga azigaana akapakulizaako okuna anla yakuna fadfadan gaira dayiqan au gaira dayiqa erina okubeera nga jiribabu gyoyambadde fadfadu wetaaya wetaaya bulungi nga tekkwata ng'erebera ngazi bulungi teryasobola laba nti figayo yenkana bweti tyoba olina figa 9 oba 10 oba 11 oba 20 oba 30 aa nga buli omu yasobola kubeera ng'agimanya jiribabu eyo gyoba oyambadde laisa dayiqan kuba yenna ayambala akamukwata maama waffe aishata radiallahu anha yalaga nti eswala zaabo abakyala abambadde obugoye obubakwata ng'osibyemu n'akasipi mu kiwato ngosibyemu n'akasipi mukiwato abambala gomesi ebeerako okusibamu ekisipi n'engoye endala kasika osibamu akasipi nekwata bulungi oba okuva obuto bakutendeka okwawula akabiina neki n'olubuto bakusibamu buno obutiiti embira bakali n'okula nga bakuwa giribaavu ng'osibamu akasipi munanga eyo giribaavu ogenda kugiza ebbali oba eba ekontanyenya eddiini yaffe n'ey'obusiraamu giribaavu olina okubeera nga fawfaadan nga weetaaya bulungi tekukwata ghaira dayiq nga tekukwata tekumiima akakwakulizaako okutaano alla yakuuna mutayyaban bw'oba ojambadde nga wakubyemu akawoowo ogireka waka giribaavu yo oba ojambadde nga wakubyemu akawoowo ogirekawa ogireka waka terina kubeeramu kawoowo konna kakabe katono kakabeere kangi kiri haram omukyalo okubeera nga yeekuba akawoowo mulujjudde wabula okkirizibwa akawoowo okubeera nga okeekubira ewakaawo mu maka ga bbaawo ne weekuba pafumu yo alhamdulillah oba esansaana oba tesansaana bw'oba okunyeeyo mu maka ga bbaawo tokkirizibwa kubeera nga weekuba pafumu ku lugoyero olina kutambula butambuzi akakawoowo allah keyakuwa bwe kabanga tekaliiwo falillahi lhamdu walminna tambula nga bw'olina otutambula nga teweekubye kawoowo naye singa obozeeyo mu maka ga bbaawo weekube pafumu yonna gy'oba okoze otya gy'oba oyagadde kuliko hadithi enkakali nabbi waffe muhammad sallwasalam yagamba nti singa omukyala yeekuba akawoowo n'atambula najja ku muzikiti oba agenza mu katale oba alinnya kidduka alagawo oba agenda mu maziika neyeekuba akawoowo abaliwaako nti ali mu bwenzi abaliwaako obwenzi mu maaso ga allahu tabaraka wataala era bamanya abamu bagamba nti wobozeeyo waka tosooka saala sala okugjako ngaomaze kunaaba gusulu ejjudde kakwakulizo akokumeka akomukaaga alla yakuuna alla yushbihu libaasu rijal aw rajul alla yushbihu libaasu rajul giribaavu eyo terina kubeera nga yeefaanaganyiriza enyambala y'abaami terina kubeera nga yeefaanaganyiriza enyambala yabaki y'abaami ebe oba ey'omwami bw'oba ojambadde kakasa nti munda mu yo totaddeemu pule ya mwami totaddeemu shooti ya mwami abashiriku ab'e Buganda omukazi waaba afiiriddwa bakola ekikolobero ekigamba we bakubikira tosooka kukaaba okugjako ng'omaze kwetereeza n'adduka n'anoonya ndawo yayani y'omugenzi n'ajambala olwo n'alyoka akaaba ekirala n'asitula ekitanda eyo zonna mbeera tezikkirizibwa mu ddiini kazi n'obeera waawo nga bakuwa amabugo ku lumbe lwa bbaawo naye ng'oli muki oli mu andaweya yabbaawo imaani ekulinnye ng'oyimirizaawo sola mu andaweya abalala mugamba nti embuto olubuto luyoya lwayoyeza okwambala ku kanzu n'oyambala ekanzu yaani y'omwami bakulaba oyoleza mu kanzu ya bbaawo ofumbira mu kanzu ya bbaawo otambulira mu kanzu ya bbaawo n'ekinu ekya bbaawo n'omujoozi ogwa bbaawo tokkirizibwa kwambala ngoye zabaki z'abasajja hadithi weeri nti omukazi yenna oba omwami yenna ayambala engoye ez'abaami nga ddala oyo mukyala n'ayambala engoye ez'abaami aleke ekikolimo kya allahu tabaraka wataala allah bamugobye mu kusaasiraku akakwakulizo ak'omusanvu alla yushbihu libaasa alkafirat olugoye lugenda okwambala oluteekeddwa okubeera nga telwefaanaganyiriza nyambala y'abakafiiri olugoye oluyitibwa jiribaavu teluteekeddwa kubeera nga lwefaanaganyiza ennyambala y'abaki y'abatali basiraamu olugoye oluyitibwa jiribaavu terulina kwefaanaganyiriza ennyambala y'abaki y'abakafiiri omusiraamu kitegeeza omusiraamu omukyala bw'abanga ye ssenga bw'abanga ye maama bw'abanga ye mugole tagenda kwambala mushanana tagenda kwambala kadaali salaamu alaikum togenda kwambala kati kadaali tokena kwambala mushana na kumbaga nego mesigiteke wao jaji omulungi mama omulungi sengo omulungi mwanyi no omulungi simanyi bano bakotwala tugende tetwambala gomesi tetwambala ki gomesi gomesi yape ya basilamu ata akadali yenyambala yobusilamu kumbaga kera kumacha oyambale kiyitibwaki jiribabu wallahi ojja kutuuka yofumba emyaka nebino byemwambala akadaali nga we mubumanyi obudaali eyo gawuni twala tugere byonna ebyo biri muharamu era mbeera ya tashbihi lkufaar kwefaanaganyiza batali basiraamu kale omusiraamu takola atya talwambala osanga omukazi ng'ayambadde olubugo ng'ali mu lubugo abiibya oba bagenze kwalula balongo era insha allah wano waliwo lubale gyetwaleesa mukyala yeyamuwadde naye oba olinayo olubaalewo osobola okuntuukirira mpolampola n'okuba akaama ne tubikima ng'olinayo ebibbo byabaki byabalongo ebyo byonna fe tetubiinaako tabbu tubifuna ne tubikolako emikono ensawo weeriwano insha allah mwambalenga obusiraamu akakwakulizo akokumeka ak'omunana ke kasembayo tumalirize anla yakuna libasa shuhura anla yakuna libasa shuhura olugoye lwogenda okwambala gwe omukyala toteekeddwa kulwambala ng'ekirukwambazza shuhura kwolweragiramu kabandabeko kyala wa haji kabamulabeko olugoye tolina kulwambala nga ogenda kweraga eri abantu yadde eri bakyala banno naye nga byebisinga mubakyala buli juma ojja nagiri baabu ndala era bakyala banno bakole batya bakulabeku empeera tolina olugoye olwo tolina kulwambala bakole batya bakulabe lwambale kulwani kulwa allahu tabaraka wataala lwambale kulwa allah kyobalabeera tewali nnyo bwetaavu ng'abamanyi abamu we bakirega nti omukazi singa ayitiriza engoye kubanga ng'aziraba emu bbiri satu nyataanu buli idi ayagalayo luki olugoye kimuviirako okwambala engoye ezo nga yeeraga buki bwerazi kimuviirako okwambala engoye ezo nga yeeraga bwerazi bali abakyala bannammwe allah beyawejjana omukyala omu yatuuka okugamba omubaka waffe muhammadi salllahalihi wasallama nti otugambye ku salaatu lidain kuyidi ebbiri id alfitir ne abuha abakyala ffenna tuveeyo mu mayumba gaffe n'abali mu nsonga zaabwe bajje musalla babeerewo omukyala omu nagamba ya rasulallah nze siinaki siina lugoye sikyazze nabbi n'amugamba nti gamba neiba mukyala munna akola atya akwazike naye ffe olwaleero olina amakeesa ameke ewaka olina engoye mmeke ewaka buli lwovaawo neweeraga buli lwovaawo neweeraga buli lwovaawo buli yidi oyagala ogoye oyagala lwaki era obwensonga n'ogamba nti nalulimu ku yidi eri ale nekwene era nyambala olwo bandabe aa olugoye lwambale nga sikola ki sikweraga okumanya era abasinga bazambala kweraga nekino kankyogereko waliwo ekigambo ekiyitibwa hijabudde hijabu hijabudde oba jiribabudde simanyi konsati nabirabyeko bagenda bitegeka lugogo baseeka gye bali abakazi bagenda kumodola nga bamodolera muki mujeribabu olwo lunaku luli bid'a eyo entegeera eyo mbusimanyi hijabudde lunaku lw'abasiraamu abakyala nga bayolesa emisono gyaki gya jiribabu luli bid'a kuzuula mu ddiini wakulla bid'ati wakullu dalalati finnaar temugendayo abakyala mwolese obubina babeera ku kapeti redi kapeti n'afuluma anti mwagalo bagulira we motoka ne bamugulira o nayambala kakondo kubane kakondo nazo tuzitunulira nga zirike namula era yagira so sobola okukamenyako notambula falhamdulillah ofuna empeera wayambadde kakondo ngojja omukyalo omusiraamu tayambala kakondo ku lugoye lwe olina okwambala engatto ng'oyingizayo ekigere kyonna nga tewali ayinza laba njala zo bw'oba okoze otya bw'oba otambudde kuba we mutambuza kakondo muyina ekisolo kyemukoppa kuusi tambula nga kkapa katiwo n'otambula nga katiwoko olw'okuba oyambadde kakondo ekirala bwe mutambuza kakondo muzikulula allah yakigaana mu quran abo abakyala abatambula ne bakulula engatto ne babigula akabina kadde eno ng'entambula gyatambula wallahi ayina bagezaako okulunya basahaba abasiibye ng'obalunya basiibulukuke bagamba omukazi gyakayitawo ayitawo ayitawo tamala abalala babeera mu madarasa nga bazze kwetega amadarasa agagatta abaami n'abaki n'abaki abamulaba yeetala alinga anoonya ekitabo alinga anoonya kalaamu bw'abuuza ku seeka bw'agenda eri bwe yeetala ali myerabu ayeeteze ngeno bwakulula akagatto bwe mutambuza engatto ezo ezirina olukondo allahu jalla fiwala yalaga nti waliwo emitima gy'abasajja gye mukosa mu ntambula zammwe nga mutambuza obuki obukondo n'olwekyo tutya allahu tabaraka wataala mu nyambala yammwe abakyala yambala olugoye nga omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga akusomesa mwe muli okwesiima wano ku duniya ne ku akhira gye tugenda okolaki naye obeera mu makaago yambala nga bweoyagala mu kisenge kya bbaawo era kyemanyi bakyala bannammwe bebasomesa nti obeera mu makaago teekamu konna kooba okoze otya kooba oyagadde tolinyisa imaani mu kisenge oli mujiriba ali n'olinyisa imaani endala n'oteekako ne sitira ali n'olinyisa imaani omwami n'omugamba jjako n'ettaala oli mujiriba otaddeko sitira n'ettaala ekoze eki ali nedduwa togimanyi kiraba ate olinyisiza imaani weetajja n'olwekyo obeera mu kisenge weewunde tekirina buzibu oba oyambadde kagoye ki obwo obugoye mu bugule tebulina mutawaana naye bw'okakasa nti ogenda kufuluma mu maka ga bbaawo ezo engoye okola otya zireke mumutegedde basiraamu saba allahi batayabisa siina gwe mbadde ndiko siina gwe mbadde ndiko basiraamu jiribaabu ng'ebimu ebimuli ebimulimuli ebiyina embeera ya ziina yokolaki yokwewunda eyo jiribaabu oleka waka baawo n'agiraba n'agamba manshaallah nawasa omuki nawasa omukyala naye bwe mujja mu sosayate emuli abantu ab'enjawulo yambala buki yambala busiraamu mwe muli ensaazo n'okuyenderaku ejjana tujja kumawo inshaallah nfunziza omusomo olw'okubeera nti ebiseera bibadde byakoze eki byagenze inshaallah tulabe ensawo eno erimu lubaali tugenda kumwokyeza wano tugenda mumwokyeza wano si munda mu masigidi wabweru awo omukyalo ono yabiwaddewo n'agamba nti sengaawe bwe yafa ye yamusikira naye mu kumusikira ne bamugamba nti bino alina okubeera nabyo singa takikole kubyambala kusamira kulamiriza munnange agenda kukola ki kufa wenjogerera omukyalo ono eyabiwaddeyo ali kukyeyo baana ali kukyeyo saba allahu tabaraka wataala amusiimi era amusonyiwe byonna amuwejja n'amutaasa omuliro naffe allah atukaasa akyabiina newe kabeera katono bwe kati nga kakomo ng'olina kayirizi kali ku mwana ng'olina emindi abamumwanyiza edda obudde bwa mindi buno abamumwanyiza edda mbalaba sirimba aba balina emindi zino sawa ziba zaki za mindi komboza kokoota subhanallah badde sinabiraba mulimu engoyi zino mugenda zetwalira mulimu engoyi ha nekikoya zino tugeza kikafu oba onokyebika n'obuguma mulimu n'olubugo ani anaalutwala katulabe ya rabbi abasiri kubakuŋŋanyisa wallahi ebintu ntu bingi biri muno ozisende ate zesende muizo zireka kati abakyasiba obusipi kano osobola okukasibamu ekiro omwami n'omusakisa ngaokasibye mukiwatu ani akatwala kale kaakati ninerabika yensawo yaki yabakulu yiino erimu sente muŋayo sente muzagala ani azagala kaakati buno bwe buno wembagamba buno mubulaba buno kano oba okayina newe kabanga kenkana kati kano bwe kati bwe kati n'ovumirira ayina essawo mwenkana mwenkana mubukaafu togamba nti anze nina buno obutono naye oyo maama kamida yasamira ayina n'essabo ejjembe nakazaana nakayima lyeri mu linnya naye nze nina kati tobeera muki tobeera musiraamu buno bwe buti oba bazingiramu biki allahu yaalamu ndaba kano ensawo eyokubiri mulimu ne ku binusu ziringa nusu kakaaga kandi mulimu ne kano buno obulabo akabbo anga n'akatwala andi obuzibu kakuwate naawe n'ogenda n'oyongerezaako ensonga muno mulimu yateekamu n'emberenge n'ebinyeebwa abatera ogaya ku binyeebwa jyange ogayeku kano tewali akatwala kano kakime ajati akabbo mukakime tekalina mutawaana tugendako kalekawo akabboko kakime katwala sente zikime asente nedda twala kabbo ale kino naye yagambye yakyensibangamu nga lubaala akulinnye takulinnye lubaale takulinnye nyabo kale lubaale waba takulinnye soka okikunkumule muyinza obeeramu ensawo y'abakulu soka okigire muyinza obeeramu ensawo y'abakulu kimulisi aja titukimuwadde tayiban kiyonjo tekiina muki tekiina mutawaana wa baraka llahu fikum wa kathara llahu min amsari ayina buno buno bwe musibasiba osobola okubuleetanamu ne tubugattako ne tubookya biizinillah ne zino ensimbi bino ebiki byonna tukkirizibwa kubeera nabyo nti ate eno bwokola otya eno bwosaala newoba olina ekikaya nalabako omukyala wange yali alaga nga waliyo essabu naye nga bali mu bikaayi babiri bakyala bameka nga bali mu bikaayi nga bayiidde essabu ekibuuzo ekirala kyazze wallahi kyewuunyisa omukyala yagambye nti nabadde n'amajinni nga gakola ki bantawaana nagayina ne bandagirira omusawo saidizeeyo mikiriyana mu kyalo munange ng'agenda akwate kuba agenda muki mukyalo embaseera bite yagaba mikiriyana oba jjinja saidizeeyo kati omusajja n'amukolako balina shayakwini ezibeera n'amaanyi okusinga zino z'olina kati bwakusako ziri gwolabanga akoze atya awonya ateredde munange mbu ng'omusajja oli ali musaba ataliko omwegayirira mbu ng'amwegayirira ng'amwegayirira ng'amusaba amusaba okakana nga amuzaalidde omuki omwana era nga nemukwatibwa ekisa nemuzaalira naye omwami takimanyi nti omwana gwennina wamuki wamusamize omwana ali myaka gumu n'ekitundu ako ono alabirira manye alabirira mwana we omukazi yamanye ekituufu nti omwana wa musawo muki musawo muganda munkyala muno mumuwamagezi ki obuzibu bwe bwajjidde omusamize abanja omwami takimanyi nti gye yalaga eri mu ssabo yazaalayo muki omwana kati abuuza akola ati wabaraka llahu fi omusamize omusamize ye ali kusuwa ddiiri kuba yeegayirira omukyalo omukyala nagaa nti nennumirwa kuba yanzijanjabye mponye falillahi alhamdu omukyala nakkaatira nagaa nti awo omwami wange mumanyi tazaala kyeyagambye omwami wange mumanyi takola ati tazaala munaku mu nsonga ezo kati omwana wamusamize omusamize agamba nzija kubanja muki mwana bakole batya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ajati